Hii ndio biti ambayo imemkalisha Drake. Si ndio?
Ndio.
Unaniuliza wewe.
I'm Team Drake. Sasa mfugo ungechana
kwa naumia. Wale ni Team Drake. Kwa hiyo
basi malize.
Eh, mbona hizi?
Okay. Yeah.
Au kama biti imemshinda.
Okay. Unajua na
nipe mimi. Nipe mimi. Naitwa Maarifa.
Ulipo ya timba nimetimba, nakufa vizuri na kaburi nimechimba. Ulipo ya timba nimetimba, ona ilivyo tofauti ya kitambi na mimba. Nikikesha jua na laza usingizi, acha pressure meanza na utangulizi. Ulifeli hata kumi za mangamizi, na tongepewa miaka kumi ya maandalizi. Rashid, wajina njo tongee kindugu, kwa Kiswahili au niongee kizungu. Labda unahitaji maombi au niongee na Mungu, ila pana kwa ubaya njo uongee na dudu. Umeonekana kuwa wasafi, wewe ni mchafu na bebwa. Buzi leo sherehe imekuwa ndafu na megwa. Walipocheka uchekeshi ulichekwa, biti ilikuwa mtegwa afu kizembe ukategwa. Ukienda Zenji utaiona Pemba, muda umefika tunaona mbuzi kagoma kwenda. Na kigoma kwenda inakuwa kama dog style. Dog style, they are not like us, they are not like me. You sound like a queen, so you are not like a king. Ili kushinda, I like it. Goja ni malize vingine ni safi. Wanyama ni wengi bila hata kusimuliwa. Vipu lichagua kuwa mnyama anailiwa na wanyama. Na mbida damu wana kukula. Kwa lugha nyepesi jamaa, we ni chakula. Staki kit is sky, staki kick kwa light. Staki hit ni shy, staki alafo ifai. Umepagao, umeagiza barafu na chai. Punguza nyasi kichwa ikae timamu, ili ukipewa beat chapu kae utamu. Mambo mengine haibu, santa kaa kimya vipi. Unajita noma lafu na kali ya kimya beat. Leo nakuacha, siku nyingine na kuchukua vibao. Oya muda utoshwa nangu, mina kikao.